Square.
Daudi atoraga gĩthaka kĩrĩa ena kĩnanda tũtigaga na thutha Zahoro nake akĩnyitwo nĩ kĩũndũ wende akinya thakoimwo nĩ ngoma gũgĩtuĩka gwetha mũrimũ geta Daudi akahũra ngoma ikahorera Nariga igana